kwenqoko kokuma ngithani kuli ithani ku ayiwa inula jaman iyama kanje ithi
wangena uma lume ulume malume kanjana
lula nje kanjani
ithi ke wangena uma lume
without you respect it, it's
selling and trailing.